Reverend Marius A. Oko, founder Christ Holy Church Odozi Obodo na Nigeria. Onyoma ka onwu fulugwe naba onwu melanye njo mana anyi lota ene nuwa komesia. Reverend Marius Oko, Onyozi Omachukwu, Ngiku Wana Chosi, Obuze Beki Jebeno, Obu no God Anyimba no Kanyefueno, Kilusia Lonya Lungwa Chukwu Kweli, Mana Chukwu Wetaro, Watali Welono, Oke Chukwu Kasino, Anamalu Chukwu Kano. Chukwu wetakoti banayi mudono, Longu kulu kulo, Marius Mokobia. Asino jofu mwaji anyogo, Prophetess Odozi Obodo, Ndidi bogu wano, Obu nobi bane gulongu egulu, Go put and come away. Wake go put ya. Mananke chukuku kasia kasino. Maria soko no mane namo. Anyi lote yo. Ipa mwumela nye. Ha ha ha! onye fuzilo nwa anya ka ọ na-abịa. Ọ bụ na anyị na-afọ nwa anya na mmadụ ma mụ. Nke akọ n'ọnụ ka ntị nụrụ nọ. Reverend Marius Ogo. Igwe. Olisobuluwa wetara ịkpọchi ya lere. Anyị nwa na-eratara ọkwa n'obi Chukwu. Mana ndị rapụ n'elu ụwa ga na-anwalili nụ. Ike agwụkwa n'ụnụ.
More music at NigerEyeLive.com.